Gatete Music Promotion.
Shepo amano umuchinshi weka weka tawansa lwile kubanobe haya umuchinshi weka weka tawansa lwile kubanandi awe wo
Twalipona bo balipiamo na banabo quale botole angala na bo balipiamo na banabo
ibari tushapa nduta twakwende fyo vale kabila wewe
biba tushile mufilamba lelo chilipobo
iwe
Revivi Entertainment.